Great is thy faithfulness, O Lord, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Sing the song.
Great is thy faithfulness.
Everybody.
Great is thy faithfulness. Morning by morning.
Lift up your hands and sing the
song. I see.
All that I need.
All that I need. Thy hands has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee.
My hope is built on nothing less than Jesus, Lord, and righteousness. I dare not trust a sweetest fame, but to lean on Jesus' name. Everybody now.
Oh, Christ has sought me, rock I stand. All on the ground is sick itself. All on the ground is sick itself.
Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the works thy hands has made.
I see the stars.
I hear the rolling thunder. Thou art throughout the universe display. Everybody sing now.
Sing my song, my Savior God.
Why you lift up your hands to us and sing that song? How great thou art.
How great thou art.
How great thou art.
How great thou art. And sing my song, my Savior God. You are Yahweh, Alpha and Omega. Lift up your voice and call him Yahweh. Everyone now. You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh.
Call him Yahweh.
You are Yahweh. Yeah. You are Yahweh.
You are Yahweh.
You are Yahweh. Alpha and Omega.
You are Yahweh.
You are Yahweh. Alpha.
Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your praises.
Can you lift up your voice and sing a song?
We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, we wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord. We wait on you.
I want you to connect to these songs so that it will work for you. There is this song. Whenever I sing this song, miracle happens. Connect to this song.
Ewe me kanyamu we me be na ro. We hundi si na uwanya u no didanya u kahana bia. We humo korobia no mamobia kahana bia. Au kwarandine na ndinao kahana biani kene bube hai chuwe di ochae ufodu jio mungu naka ufodu bwokwe zenisi wena barata ni kene bube uwe chonye mozi olende bundiao wanum. Onye mozi we gwa moku we simu nandiani nebundi sarwe ha ni mabara mwatoro inola owe simu lete kuanyamu namga huo cheze kede bube uwe lete kuanya ni kede bube uwe huo cheze marama. Ewere waturu nke bwobwo ledo nisi hanefe yofufe hanabocheze buruburu nasi nso ka Jehova di onye ligwe narekelebo imela onye ligwe riboji jamma. Anyi na chiniri gakelu chikanze nozo onyamama. Anyi nefufere gakekele usukuru madu imela.
Begin to wave your hands. The Bible said that God inhabit of the praise of his people.
My name is consuming fire,
thus says the Lord of hosts. Ahambo kunerere ka Jehova kuri. Unyeji kwana kwegurego. Break it down.
Mwem uwezi chineke ewo bula tulagi. Mwem uwezi chineke ebo buli boromo. Aimi goso wem nabalia nabu mokunerere. Aimi goso wem ne Alleluia. Nabo mokunerere. Agaimi gosio mweneba. Nabo mokuna baba o. Agaimi gosio mweneluwa. Nabo mokunerere. Okunerere onwegiye menwegi kime okunerere okunerere nana mebukwa mmado nwonike onye tikwala meguri egwu na bomokunerere okwinano onye tikwala meguri egwu na bomokunerere okwinano obumuke wero simiruhe umizrelu wega na bomokunerere Abumo mere feru oweranya ya wehoro nabumo kunerere Etiri Nebukadneze mmanwu oweranya ya wehoro nabumo kunerere Abumo mere baru oweranya ya wehoro nabumo kunerere Uwara bono makuwo abumo ku abumo kuwo abumo ku abumo kuwo abumo ku abumo kuwo abumo ku I am consuming fire. Bring it on. In 1 minute, I want everybody here under the sound of my voice, lift up your voice. Choose a particular song of a choice. Sing to our Father. Any song of a choice. Don't allow anybody's voice to subdue your own. Sing with the loudest of voice. Open up your mouth and sing a song. Choose a song and sing. I want you to dance. Onye landi muzi banyere mo
iwu banyere ndi ya
banyere mo
iwu banyere ndi ya
banyere mo
iwu banyere ndi
ya onye landi muzi
banyere mo
Chineke nye wandi muzi
onye landi muzi banyere mo
onye landi muzi
onye landi muzi banyere mo
sing a song for your son,
Yeremo.
On your one dim,
on your one dim, on your one.
Can somebody wave your hands? On your papa and imagine a kid who was Zion. Can I dig it with the gun on the air? Or get Ferrari di Google. Paul Sogit, Ikagaraboya. Iba Fuko see Jesus. That is the name. So sweet.
There is a name so sweet.
That Jesus name.
That Jesus name.
The Son of God.
The Son of God.
Who died on the cross.
Who died on the cross.
That is the name so sweet.
There is a name so sweet.
That brings on me.
That brings on me.
The Son.
The Son of Man,
who died on the cross,
who died on the cross.
Hallelujah,
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 hallelujah.
Hallelujah,
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 hallelujah.
Hear me now. Obarocho adim, namba ponu ya nandu.
Yebube!
Banyere ma obaradim, kawwe dindu. Obarocho adim, namba ponu ya nandu.
Banyere ma obaradim, kawwe dindu.
Wave your hands. Somebody born a gozira gozi. Tell Jesus in bwongi ike. Ebi nazo ya naga bokwa gio.
Onye gozi diri.
Onye non ariale azo ya aga boko onye gozi diri.
Naso.
Ebi nalolo naga bokwa gio.
Onye gozi diri.
Onye
ngozi diri Ula nide ge kuku nisigi Onye ngozi diri.
Yes!
onye ngọzi dịrị onye nanụ onu m maka mma niile dọ aka akụkọ ọgbụgba ama
onye ngọzi dịrị
yes
Abba, you dancing or you're standing? Hear me.
By the anointing, Jesus breaks the yoke.
Everybody.
By the Holy Ghost of power, does all the prophets say.
Choir.
Lift in the name of the Nazarene. God is with his power again. By the anointing, Jesus breaks the yoke.
It's not by power.
It's not by power.
Yes, it's not by mind.
It's not by mind. By my spirit says the Lord.
I said it's not by power.
It's not by power.
It's not by mind.
It's not by mind. By my spirit says the Lord.
Lift up your hands and sing this mountain.
This mountain shall be removed.
I want to hear a voice.
This mountain. Shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit says the Lord.
Come up and sing it again.
This mountain shall be removed.
Hallelujah.
This mountain must be removed. This mountain must be removed. By my spirit says the Lord.
And you went there.
Can somebody put your hands together for Jesus Christ?
Ebubeligwe udeginede Ebube
mada nokwa na laba
Jesus inwa amadie udeginede Ikoro one of Eliwe Udegidede
Ozo Piata Piata Neliwogu Udegidede
Anointine, anointine, anointine
Onye barani bala mmo
Chineke lu soro mbuo abuo soro mbuo ya
sinibe, igirigi ke sinibe, usani na ro, igirigi ke sinibe, igirigi ke sinibe, igirigi ke sinibe, usani na ro,
usani na ro, igirigi ke
sinibe,
igirigi
ke sinibe, igirigi ke sinibe, God of talk and do. Begueji. God of talk and do. Alaba Ajuju kam chori junu Ono gaza kwa majuju Ono sim joe
Joe
Onyu bia mona zomo kachie
Ono
Oga Mweze ona yoni Nebe kwanu Mwanyoma Afioma Anakulu ya bel
Mbata
Ndibo sina afioma Nero wea
Aso
Ewe ronyamu majidi Ebu benaba Ewe ronyosi Ejidi ebu benaba Tokunadu Ojo zike Jehova
Tokunadu
Onyamu mame tumaka
Tokunadu Tokunadu Tokunadu
Onyaboro mweze nebeka mweze
Yes,
emere umweze no neba.
Hey.
Umweze kwenu.
Yeah.
Yeah. Umweze kwenu.
Yeah.
Umweze kwenu.
Yeah.
Yeah. I want to dedicate this song for our papa in the house. It's my song, but I want to dedicate it directly to you, sir.
Kuni anybody ke, kuni anybody ke ho, kuni anybody ke. This one.
Iye jamara dike ro.
Kuli anybody ke mo, to bali anybody ke ho, kuli anybody ke.
Iye jamara dike ro.
Adude jemma bilie
Iye jamara di keruo
Kukuma nonya bilie
Iye jamara di keruo
Ogezi zine chendo bilie
Iye jamara di keruo
Oswa viugu chime
Iye jamara di keruo
Kukuma nonya matadelu wangu warula
Iye jamara di keruo
Webube
Jamara di kerela
Ogeru ombe di were ne jamone ha
Yeso
Ogeru kwambe di were na jabona ha Yamera abamo nugo bebili
Iye jamara di keruo
Abamo na miri bilio
Iye jamara di keruo
Abamo bedi biyamba chimu
Iye jamara di keruo
Kakwala kwa ho
Na keke chireke chi
Hey! Okunerele bilie
Iye jamara di keruo
Kukuma nanya bilie
Iye jamara di keruo
Okuzi zine chendo balie
Iye jamara di keruo
Aborogu chime
Iye jamara di keruo
n'alaba ko mere
chineke n'obihe ihe ji amara dike eruo sohariba ihe ji amara dike eruziela
tokunadule na ndị amụma baalue tokunadunwokoma na ndị amụma baalue abakọla ka amara mbe n'abọ ka amara mbe n'abọ mbe n'abọ nke bụ oge
ebilie ihe ji amara dike eruo sohariba ihe ji amara dike eruziela
ndị amụma baalule webakata na baalue from morning till night mana
baala azaghị ha
from January to December
baala azaghị ha
from ages to ages
baala azaghị ha
ewee nọkata tokunadu wee chịwa ọchị ewee nọkata tokunadu wee kọwa ọnụ ewee nọkata tokunadu wee kwaba emuwe ụranụ baalule ọ gabụ nọ na lara ụra
ụranụ
baalule ọ gabụ na ojere agha
ụranụ
baalule ọ dịgo jekwara ọmụgwọ
ụranụ
baalule ọ dịgo mere
trabụle
ihe ji amara dike eruo
oche na mụ
sohariba ihe ji amara dike erusiela
ndị amụma baalule gbakata na baalue mana baala azaghị ha
baala azaghị ha
tokunadu uwe si ha ngwanụ chorenu
aga na gbọrọ na chime maka ọdịghị agharịpụ
ihe ji amara dike eruo sohariba ihe ji amara dike erusiela bilie ihe ji amara dike eruo
tokunadu uwe si ndị amụma baal kutenu mmiri everybody now
kutenu mmiri kunu gbawara mụ na nkuwe kutenu mmiri kunu gbawara mụ na nkụ
ha ga-agbara gị mmiri na nkụ n'aha
jizọs sohariba ihe ji amara dike erusiela
ndị amụma baalule chọta tanka mmiri wee na-agba ya na nkụ
na-agba ya na nkụ
tokunadu ugwu sibere n'ala na anya mmiri tokunadu ugwu sibere
chili aka ya elu
ọwa olise abụrigwe oge nke meeluwa
jigo
eze ndị eze ma ọnwa gị zipụrụ m n'ọrụ a egetere ụwa bịa gbara okwu ga kebe
obenna bịakwuchitere m ọrụ
dagị bilie ihe ji amara dike eruo
eluigwe ga-ekwuchitere gị ọnụ n'aha jizọs
bilie ihe ji amara dike eruo ihe ji amara dike erusiela
tokunadu gwokwu n'ọnụ wee ihe dị ike wee mee mmiri niile gabara n'elu nkuwe
ha niile wee tụgharị ya wee bụrụ n'ukorozi ha niile wee tụgharị ya wee ha ọnụ fuwalu
ihe ji amara dike eruo biko sohariba ihe ji amara dike erusiela bilie ihe ji amara dike eruo
tokunadu gwokwu n'ọnụ wee ihe dị egwu wee ịmakwa tọnda nke igwe tọnda nke igwe
na-adabawa
amụma nke igwe
na-esefere mpịara mpịara
ikuku nke igwe na-asụba n'ofu ntabi anya ọkụ wee si nụ n'elu
wee dara aja wee rigbo wee dara aja wee rie ya
tokunadu uwe to ya o ji ọkụ wee rie aja
ihe ji amara dike eruo
ọmana ọnya bilie
ihe ji amara dike eruo
ogosisi na-eche n'ime
balie ihe ji amara dike eruo
jamara di keru. Iye jamara di keru.
Ebube chuku sini gwenada Amara chuku juru manaro Awone tuto awone abali Asimi kengozi sini gwenada Ebube chuku sini gwenelu Anoti paweze samu naruwe
Aleluya
Awone tuto awone abali Okuno mara
Onye chineke mo Onye siru dungazi Agaburiri ide julo Ona marala Obara na mungu pide julo
Jesus
Obara chukwibu pide julo
Hear me now
Onye chukwa dike la nyadiru
Ebube Jesus Okuno horaka rakamadu
Jesus oje na mo
Sarani oge
Kongi buchawa Oje na mo
Ebelu mala watayi ananyo Asimo njine chukwa dike mekwa mwano
Cha cha cha
Okuno horu destiny madu
Jesus oje na mo
Sarani oge
Kongi buchawa Oje na mo
Ebelu mala
watayi ananyo
Ono mara Chineke kuru noga gosi Unya hoko gagosi Omwala mnamweru yeru amuro genkemo Keruma kakegino
Omika pugi baiposa
May you live and see your children, children
Amen.
You will see your great grandchildren
Amen.
You will see your fifth generation
Amen.
Now wake up and know your passion Yeah. You shall see the end of this year.
Amen.
You will not die by accident.
Amen.
Now we can put on your passion. If you believe it, say a bigger
amen.
Amen. Church here. Obru ni bonye you to make a joyful noise. Afro mebe you to na larura. Obru ni bonye you to jump up and shout. Yes sir, yes sir, yes sir. Bonye wim Jehovah. Arigo Kana Yokwaya Zami
Wonye Mwen Chineke Aina Yogolo Gondo Narisike
Naso Nambu Kobidoro Nambu Nambu Kobidoro
Nambu Kobidoro
I want to see you
Nambu Nambu Kobidoro
Abrini Bonye Yuta I want to see you out Nambu nambu kobidoro
Nambu kobidoro Nambu nambu kobidoro
Jehovah bu Onye nazum Jehovah bu Onye nazum Jehovah bu Onye nazum odihe korum Yutu Samia
Jehovah bu Onye nazum Jehovah bu Onye nazum Jehovah bu Onye nazum odihe korum
Yutu jump up and shout
Woo!
Yes sir
bulie ya elu bambulie ya elu bambulie ya elu ogadoro buru obi
bambulie ya elu
chineke
bambulie ya elu
ogadoro buru obi
bambulie ya elu
jehova
bambulie ya elu
Yutu kwenu Ole
Ibe
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 Chineke mo
Ibe
Mere mamara
Ibe
Okata
Ibe
Ole mure
Ibe
Ole bekama
Eli 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 bekama Otu sentie Nalu nalu
I gave him Mary
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 Which way? Hear me I want us to go back Kelenu
Jehovah Gazelu
Come on Agama gapuru Jehova menile Menile kutito ya kadinonu Jehova kamburu bimjeji ya isi Menile duma nino biga huya
Wehura wehura
Yeso iwu Agama gapuru Jehova menile Menile kutito ya kadinonu
Kamburo bingeji ya isi Nile duma na nopiga huya Huya
Yutwe Tikusieno
Tueva awike Ewe nile kwa satoro
Tikusieno
Tueva awike Ebonile kula satoro
Yaga Mbeme siri Jesus baptism Olu sineli igwe na danasi
Mkambu opara pehu lanya Uli adi ezi wa
Naso Mbeme siri Jesus baptism Olu sineli igwe na danasi
Mkambu opara pehu lanya Uli adi ezi ma
Uanurani ya
Uli adi ezi ma
Love your neighbor, love your neighbor as yourself.
Love your neighbor, love your neighbor.
Love your
charity begins at
home. That's right. Tinyaham, is a liwe tinyaham.
Tinyaham, is a liwe tinyaham.
Tinyaham.
Is a liberty, any
mago bando,
Tina,
Kaho ni le moro ne luwa Kwa ala
Bialo olwe bube ni manye